Loa, my baby, Loa, Loa, my baby, Loa. I really, really love you, baby, I'll never, never make you cry. I really, really need you, baby, I'll never, never let you down. Omukwana gw'okumbunya obufofofo, baby, ngundiwala. Okukulabako bwenti kinsikiriza muli nkyamuukirira. Kati kimanye gwe wampamba, kabakole batya nakwekwata. Oli omuti azinisa omutima gwange wanchekecha, ate oba sikyebeera. Omutima gwange era gukyogera, titoli nzinisa mateera. Oli mugumu ekizimbe ky'amapeera. Yegwe alinsinisa omutima bw'oli bw'ogenze. Njagala omanye okuva leero nkolera. Chikirize ti mwana gwo nkolera, oli mu future. Elase wakunzi kabuleku wabuno nkolera. Chikirize ti mwana gwo nkolera, oli mu future. Elase wakunzi kabuleku wabuno nkolera. Loa, my baby, loa,
oli mu future.
Loa, my baby, Loa. Amazima olinga munnyo munva w'otalina omukwano tegumpomera. Olinga machani ku chai mukalu ofuta kalu nkolera. Omukwano gwo kunjogeza vanakula, kasita kukula batataga vanakula. Hakukwatako baby, ndi musabula. Ooh, I mean it, ndi musabula. Njagala juse chimunga nkuyege abati kuyega baby tuwekweke. Omukwano ako bino bye bayita ebisente, baby. Kicho mpuliza ng'omuwuze, omukwano gwo gunsulise, obumuntu gunsulise. Chikirize ti mwana gwo nkolera, oli mu future. Elase wakunzi kabuleku wabuno nkolera. Chikirize ti mwana gwo nkolera, oli mu future. Elase wakunzi kabuleku wabuno nkolera. Loa, my baby, Loa,
only my future.
Loa, my baby, Loa,
no colera.
Laba ya chukumi anga tsunami, wanduka wanduka kala nami. Eno love yo yeli mo butabi, wene kwata wabuloli wakabi. Wemanyo mukwano gw'okumala ne bw'okwamu ne tudde sakala. Era ndisigala nchakala lwakuba mu mutima nkimanyo njagala. Eva, baby, nichogera. Tiekwe ya chusize mbela. Sirikulisa mbele ya bufera. Kasta labu ya fete kumbela. Chikirize ti mwana gwo nkolera, oli mu future. Elase wakunzi kabuleku wabuno nkolera. Chikirize ti mwana gwo nkolera, oli mu future. Elase wakunzi kabuleku wabuno nkolera. Loa, my baby, Loa,
only my future.
Loa, my baby, Loa.
Remember where you got it from. www.djericom.com.